obutabanguko mu maka obwavu nyende mpanvu abazzi batambula ogenda ku masomero n'amalwaliro bimu ku ebino okuddwayo ebikyasinze okukosa obuweereza mu maaso g'ebyalo ne bireetera n'abaana oluusi okuwanduka mu masomero. Okunoonyereza okwakoleddwa bannaddiini n'ekitongole ekya Compassion International Uganda kulaze nti ate bwe kituuka ku bifo ebizibu okutuuka mu gamba ng'ebizinga mu nsozi n'ebirala ebiringa ebyo olwo ne gujja bagira. Mu alipoota esomeddwa mu lukungaana olw'okuba tooki ku bituukiddwako wakati bw'enkolagana y'ekitongole kya Compassion International Uganda n'ekkanisa ez'enjawulo mu Uganda ku ndabirira y'abaana kizuuliddwa nti newankubadde bingi bikoleddwa naye abaana bangi bakyatulugunyizibwa. Alipoota eraze nti abaana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyasoomoozebwa nnyo, bakabasanyizibwa, bafumbizibwa ku myaka emito, okukubwa ennyo ekisusse, amaka okubaamu okulwanagana wakati w'abazadde, okutambula ng'engendo empanvu nga bagenda okusoma n'okufuna obujjanjabi, obwavu bubunya n'okuwunya n'ebirala ebirigwa mu kkowe eyo. Babadde asoma alipoota eyo, akulira ekitongole kya Compassion International Uganda, Emmanuel Ahimbisibwe, agambye nti enteekateeka eno erimu amasinzizo naddala agasuusuuta Kristo agasoba mu 2008 era ng'ebadde eyamba abaana abasoba mu 16-18 mu by'okusoma nga basuubira okwongerako abaana 2005 mu mwaka gw'ebyensimbi guno n'abalala 2000 mu mwaka guli 2007. Emmanuel Ahimbisibwe agambye tebasoomoozebwa nnyo olw'obufunda bw'ensawo ng'obwetaavu balina busukka ku buzibu obuli mu ggwanga kwe kusaba gavumenti eyongeremu amaanyi mu pulojekiti nga zino eziyamba omuntu wa bulijjo.
Tulina abaana bangi mu ggwanga ababeera mu bwavu. Abaana beetaaga obuyambi bangi nnyo okusinga ensimbi ze tulina ng'ekitongole era buli lunaku tweyongera okulaba nti nogwe tukola tutya ekizibu eky'okumalawo obwavu tekijja kusobola okukwako nga tukoleesa ekitongole kimu. Tulina okukolaganira awamu n'ebitongole ebirala n'abantu abalala n'amakanisa amalala okulaba nti fenna tukwatira awamu okukendeeza obuzibu obw'obwavu abaana bangi bwe bayitamu.
Agambye nti kakala essira wano mu Buganda basazeewo okulitwala mu disitulikiti y'e Kalangala mu bizinga eyo ate nga mu bitundu ebirala mu Bendobendo ly'e Karamoja bakizudde nti obwetaavu mu bitundu ebyo obw'okuyamba abaana naddala mu by'okusoma bungi ddala. Bannaddiini okuva mu kkanisa ya Uganda nga bakolagana n'ekitongole kya Compassion International Uganda mu nteekateeka eyo okubaddeko omulabirizi wa Kampala Bishop Jackson Barwa, omulabirizi w'emityana Dr. James Bukomeko Salongo, omulabirizi w'ebukedi Samuel George Gesa Bogere n'abalala bonna batendereza nnyo enteekateeka eno teyambye nnyo okuyamba omwana w'eggwanga. Omulabirizi wa Busoga East Kitaffe mu Katonda Paul Harrington Nsubi wano wasinzidde n'asaba abazadde beetikkire ddala obuvunaanyizibwa bwabwe mu kulabirira abaana naddala mu masomero nga baweebwa ebyetaago n'ebyokulya n'ebirala bingi n'ebyetaagisa omwana okusoma obulungi.
Tukubiriza abazadde okutwala abaana baabwe mu ssomero si kubatwala butwazi naye okubatwala mu ssomero okubaliisa kubanga omwana bw'aba talidde tasobola kusoma bulungi n'ategeera ate n'ekyo kimusikyayisa essomero ky'okubakubiriza okuliisa abaana tubakubiriza okugulira abaana baabwe ebitabo ne uniform n'okubakubiriza okugenda mu nkiiko kubanga gavumenti ekoze obwayo ezindi ebizimbe etuwadde ebitabo